ndaba ekiveri wa Katonda bwe watuka omutima gwange gwagonda ne bwe mba nakakulaba nze nkwesunga simanyi bwe nnyinyonnyola kino nze kye nfiiringa kuba enseko zezo zindeeta olutiko bw'okaaba ate era onkaabira mu busomyo bagamba ekikuuma omukwano bitono naye ku ggwe ngenda kukola ebinene n'ebitono nsaba mbeera ogw'omugaso eyo gy'oli kuba ekituufu n'ennyumiriza mu ekyo ky'oli ekyo ky'oli kyekinfudde kino kye ndi era bwe bakubuuza kwagala kusonga gye ndi mu luganda bagamba mbuno oli mulungi mu lunyarwanda bavuga kuli mwiza yawula enjawulo ya capati guneri piza bw'olumu omutima ene wange bakufuliza
Kale twe chawe.